dore nago kunzu kamisha buri weekend urasukisha retusha yeah fit imamvu yo kwipapa savinga kuko rwacu nitwaza savinga ngukunzuri asi nkuhindura uno wari anda ya joa yese wacu no nateganyaga no kuzaguta mu mago ubu favra songe yawe n'umwanda namuko wari mwiza kero cyumva ibisigo byarumaga bimwe byagutoza ku muco none ubu warahinduye kintu byatishof gucoma no gucuca umwabya kubanyovato ufite icyo nazi kucyumoza kucyumoza hasi promise warazishe n'abashuti bawe baragiye ufite ikintu mura nazi kucyumoza kucyumoza hasi promise warazishe n'abashuti bawe baragiye baby why